ritamukobwa nkunda nirinze ko yansasije wahinduye ibintu byose umutima wanjye utuza muri wowe kuva mu buto bwacu wambereye igicucu rugamagama izuba ibineza neza bikanyuzura umutima nabyumvaga nk'ibyoroshye nkabikora gake gake nyuma y'igihe gito urukundo rwacu ruba ruhindutse impamo. This is a good time. 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 Naguhaye urukundo mushyira mu gituza ukeze yuratuza none uyu munsi inzozi zabaye impamo. Inshuti n'imiryango baduhanze w'amaso reka tubikore none ritura urukundo ruzaba intangarugero. Agatoki ku kandi akana ko mu jisho tubaye umuntu umwe hano njyewe nawe tuzibanira mu mahoro. This is a good time. 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 Awitijura ka kwini you'll be hosted in my kingdom. Rita, you and I, from today and on, our love is forever.